beats in the track.
Kampanda bumva mu nda ya mama ndatuye, bazira ubusaku bw'uburyohe mwakunze ndapfuye. Mwarasetse cyane mama kora ku mataye, data kura mu mukandara w'abamasaye. Saye mutera n'uduto mu munwa udomu ndari powa, dodomo mu gitera dewo dora haratoha. Mukina dogo mama ni wari uzi imibare, data ni yabo wabisorezamo. Mubaze munsinjije mwishashi munjugunyije mu myanda, najwi na nkuru buriri bubitse ibanga. Byararyoshye murakesha nge mbabonye mama, dore none nzize ibyaha byanyu muri kuna maga. Ibyo kuryoshya byo kujya gisenyi cyangwa rogi, ibyo kunywa amatabi n'ama yoga cyangwa inoti. Mama numbwira iby'uburaya cyangwa iby'agapot utakoresheje kubwo gukunda inyama z'amaroti. Atuye na sisi mufata ibi binini data rimuvushi, mama ari gutaka takamba. Dokta w'inkuramo n'abaramara isaha, ndazira ubusa nubwo ntaremwe kubw'icyaha. Gasekwa nka keza mumuje mu rusoro, ndi no kumva muna pesa yaha, ndi no kumva muna senga unyishenye gukura atabonye no mwusukuru. Byararyoshye nyuma y'ukwezi ngo umpeze ukuntu, amakuru arabyimba gasesemi na karuru. None unyishe maze ukwezi wanze kuba umuntu, wanze ko nje mvuka nje mbasanga iwabo w'ababi, mwanze ko nje ntura mwanze amenyo y'abakobanyi igitaraganya fe uhisha abaturanyi. Mu nda ndiho ndi ibinini n'ibirozi, umuganga n'ibitoki arankurura akajosi. Data afite ishozi wenda iryo mpinduka ishonzi, akurira mu mazi cyangwa nkagira umutonzi. Nandabuwa muzanshyiraho ndupfuye, najwi najwi nakiriyo naguca na zanywi. Nzize byaha byanyu munyituranyi umunabi, nari kuzababera umwana mwiza rwose mami. Sinitaye ubukene urimo niyo twajya inkambi, nacyo ndicyo njugumye hasi meze nk'itasi. Itwasi ry'urukundo rwanyu mungize igitambo nyishe ndagiye nimupfandi ku muryango. Una muryango mfite mbaye ifumbire navutse, mbe nuze ndatupfushije ubusizo beduze. Utuje wowe uri kurira ku isura atuye, ebene mama dore bankuye mu ngenda apfuye. Ndaribwa cyane nanjye ndi gutakamba, ndi hafi yo gupfa no gukirinda ikamitanira ari nikabitera, mfite ipfunwe ryo kubyara. Sosi yanjye ni ubusembwa, sosi yakubera ubusimbwa. Load kuri iyi nshuro ntibimiriye, rose y'ubu buceri si bihiye. Sorry reka mve muri ubwo busantima, kuko na data yambwiye ko nzanye icyana azanyica. Ndazabahangika nkabahesha ikuzo bakankwa, kuko nasowe n'iyi nda. Nta bushobozi agira n'iwacu bana mwisimbwa, disi nagicwa nawe siwe. N'ubukene n'inkoni zino no kurya n'ikibazo aracya cumbitse mu ryinyo. Ukuyemo kuko wari kuzavuka ugushyingo, cyangwa mukubaza mutaramuka buruzingo. Uko na data wawe nagushakura umuzigo, nzagukumbura nubwo nazi n'isura yawe. Ndaguhumurirwa nubwo nazi n'icyuya cyawe, n'agahinda ufite gupfanya utazi nyoko wawe. Na data wawe wishyuye inoti uve mutahe dutane, ntihazagire umenya inkuru yawe. Havuyemo umuganga nanjye n'umutima wawe. Sorry ndabizi ndanafosheje, na data usuku byara araturamya maragohetse.